Ngibuza manje nake indaba zami bathi nothing more. Ingakho sengothando anenja bulo okunye zokunika uNkulunkulu nayo sesopho.
I'm gonna